One of them fall me. What big you come attend? Where I go? What me can go on a panga? What a panga? You can shake what he reach out. Me nango wa kifunga. If God is for me, who can be against me? Nikisi mama kwenye battlefield. See, Taji Chelsea. Unipitishe kwa miteko. Kwa yenye wametega wao. Walio na vikwazo. Baba kutana nao. If God you're for me, whom shall I fear? Nikisi mama kwenye battlefield. You are the army. Niende wapi, ni wapi nitakuwa salama kama si kwako. Nifanye nini, nini nitaweza kama hujanipa uwezo. Mimnyonge bila wewe. Nisiwezi bila wewe. If God you're for me, whom shall I fear? Nikisimama kwenye battlefield, you are the army.
Oh,
Now take me away.